nalipwa anonymous. Nilijua baadae imelipwa na God with us. Ulinipenda bado nikiwa na umanga, hukujali nitasema ndio ama la, hukujali nitakuwa baraka au pala. My desire, my desire, my desire, my desire, my desire, my desire, to forever walk with you, to forever be with you. My desire, my desire, my desire, my desire, my desire, my desire, to forever walk with you, to forever be with you. My desire, my desire.
Tamaa yangu kutembea nawe milele,
nawe milele.
Nafsi yangu, nafsi yangu ya kutamani ni wewe.
Yes, wewe.
Ulinipenda bado nikiwa na umanga.